kahle kahle yimi ekhaya ozoba ngulelinde. Abanye babo basafuna ukwenza ngizolenda namaba mamitha bayeze bethuzela umande ngisaba nokusho ngoba ezithane zakithi ngibona injabulo. Kahle kahle yimi ekhaya ozoba ngulelinde. Abanye babo basafuna ukwenza ngizolenda namaba mamitha bayeze bethuzela umande.
Loyal moves on a fish, I'm full. I'm a